yo mkulembeze guanga liungelea ya kwati dechi minache ene ya bendele ukufuga ni kuchifocho mkulembeze guanga Yoweri Museveni asubizo kusitulevye gula mu district yekazo nga wakutani kila kubwa lino nibali na elili kudale liyo mtenderogo kunanga lina gamanti agenda kulisumu saliteke kumtenderogo edua lile deni dara na asinzila mlukunga anero wakubye kuchisawe cheso meuli ya kazo modo primary school mu district yekazo Museveni agami ente edua lilo lino ligenda kukole wako mbwangu iteleli tukse uwelezo bo mtenderi abantu bantu mchitundu chino amuna valavanji ya bava mu district endala eziliranyo onera jukiza abantu bekazo ngabo yaleta amazi okuva mu Katonga era basabye bagakozese bulungi baleme kufana na ngabe mbala bagame nti bakozesa amazzi bubi agawo mu gawizo kakana gakendede nga kino agame nti kyawaliriza gavumenti okusaasaanya obuwumbi bweza wano munana okufuna amazzi okuva mu Kagero gwa Tanzania Museveni yesigamye ku nsonga zino n'endala ezenkulaakulana n'asaba abantu bekazo bamuyire obulu ayongere okulembera Uganda balyoke bongere okulaba enkulaakulana